kinachoendelea pale na ulipakwa mafuta au mlikimbia? Mimi nilizapo mafuta mimi.
Ndiliva jumba kuna flow, sinipige simu kuniuliza ya kifu na nichora. Wadhe soli didi movie go, mulize nisemba jandale na tale nisha choka. Kafa manzese mazishi sinza, naongea sana mna jimaliza. Nimechafuka na jisafisha, kitu changu wa safi na lodi picha. Tuko salama salam na tale, kama menu na mani tawale. Situlikaza so kama wale, hold you good, wale. Staki, staki, staki kuongea me. Staki, staki, nitasema napenda kutre. Staki, staki, staki kuongea me. Staki, staki, nitasema napenda kutre. Anatona shamba movie. Bigi, bigi. Leti kende juu tukatiki movie. Bigi, bigi. Mbunga katiki movie za nini. Bigi, bigi. Na michezo ya mafuta ya nini. Bigi, bigi. Mwanangu sisi ushukuliwe, popote ulipo ubalikiwe. Hakuna mwingine kama wewe, ulipambana sana tusiliwe. Hizi habari sifiki popote, mana najua kuna lolote. Unisame mama Dangote, tata wa Kenyea mkono sekate. Kuna mwingine sio kama vile mina benda, wanadamu wanauliza tu. Staki, staki, staki kuongea me. Staki, staki, nitasema napenda kutre. Staki, staki, staki kuongea me. Staki, staki, nitasema napenda kutre. Anatona shamba wa movie. Bigi, bigi. Leti zende juu tukacheki movie. Bigi, bigi. Mbunge akacheki movie za nini. Bigi, bigi. Na michezo ya mafuta ya nini. Bigi,
hizi zinapigwa kana mlamponi. Bigi.
Chagua jela.